ni wajibu. Mola meshaandika na sianguki, mimi nimechaguliwa na nitegemea achoki, hajawahi kupitiwa. Navyotuma viniue ndo vinanikuza, vinanipa ujasiri na kuwa gado kamili. Taka kunidhurumia upite kwake kwanza, Mungu wangu halali ana ulinzi mkali, na ndio maana naringa 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 naringa, nalindwa na Mungu, msinione na vimba na vimba na vimba na vimba na vimba, nalindwa na Mungu.
Praise God. She's the Lord.
Jombiwa nyungu nyungu wala mtu mwenye maarifa, kweli mabaya sikosi, najua mazuri yangu mtayasema nikifa. Hey, unanyona na pambana kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu visinifike ngo, utadhani wao hawana umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu kinawatoa roho. Hey, nasianguki